kukuda wadiyo tura ineno switi kya beto ngimana ukegudu sinyadundo owoto gimon kendo ne opako rwakni.
Thank you. Keuru joka nyonam Swati K. Swati and K winyewe. Awiji wuda dongo.